xiddiga kubadda koleyga Mareykanka LeBron James oo ka tirsan kooxda Los Angeles Lakers ayaa noqday gool dhaliyihii ugu sarreeyay ee ururka kubadda koleyga qaranka talaadadii. Waxa uu ka saramaray dhibcihii muddada 19 sano ah u yahlay xiddigii hore Kareem Abdul Jabbar. Warbixin ay qortay VOA-da waxaa noo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
James waxa uu dhaliyay 2 dhibcood dabeecadii rubucii 3-aad ee ciyaarta oo ay la ciyaarayeen kooxda Oklahoma City Thunder si uu dhaafo rikoorka 38,387 dhibcood oo uu horey u haystay ciyaaryahankii hore kooxda Lakerska iyo kooxda Hall of Famer Kareem Abdul Jabbar. Abdul Jabbar ruuxiisa ayaa ku sugnaa gegada crypto.com arena si uu u daawado waqtiga taariikhiga ah isagoo haystay rikoorkaasi 10 iyo 5 Abriil 1984. James ayaa soo galay ciyaarta talaadadii isagoo u baahan keliya 36 dhibcood si uu jabiyo rikoorka. Waxa uu ciyaarta ku dhameystay 38 dhibcood isaga oo markaasi ka dhigay in uu dhaliyo guud ahaanba ciyaarihiisa 38,390 dhibcood xirfadiisa ilaa iyo maanta. Laakiin Thunder ayaa ku guuleysatay ciyaarta marka dhibcihii la isu geeyo 133 dhibcood iyo kooxda Lakerska oo la timid 130 dhibcood. Rikoorku waxa uu LeBron James uu ugu darayaa xirfadiisa NBA-da 20-kii sano ee caanka ku ahaa ee uu soo bilaabay isagoo 18 jir ah. Lana soo ciyaaray kooxda Cleveland Cavalierska, waxaana uu tan iyo markaasi ku guuleystay 4 horyaal oo NBA-da ah, 4 xilli abaalmarinaha ugu qiimaha badan iyo 4 abaalmarinta NBA-da finalaha ee loo yaqaano MVP. Liiska ciyaaryahanada ugu sareeya ee kubadda koleyga NBA-da ee LeBron James iyo Kareem Abdul Jabbar, waxaa gollalinta liiskaasi sidoo kale ka mid ah Karl Malone, Kobe Bryant iyo Michael Jordan oo iyaguna lagu tixgeliyo inay ka mid yihiin ciyaaryahanada ugu sareeya NBA-da Mareykanka. Haligii kale ee kooxda Lakerska ee isaguna geeriyooday Wilt Chamberlain ayaa ku jira kaalinta 7-aad isagoo oo dhaliyay 31,419 dhibcood. Kadib ciyaartaasi wareysi uu la yeeshay ciyaaryahankii hore kubadda koleyga Shaquille O'Neal ayaa LeBron James waxa uu sheegay inuu mar walba dareemayay inuu ka mid ah ciyaaryahanada ugu sareeya NBA-da, waxaana uu sheegay inuu jeclaystay oo ku faraxsan yahay in lagu daro liiska ciyaartooda ugu sareysa horyaalka kubadda koleyga Mareykanka.